mambo. Achana na mwana nyamara kula vipele viki matatizo. Yani mabonde mabonde kario kubwa sulas migo zigia. Sipu kama lote mweza kotila idai. Mariamu na saula zake paka mina fly. Tia pili popote wala imi na zirai. Linapanya inazima mapipo na mituka kimasai. Wauni
haya kwenye nyash.
Shauna chuna bagara meka kandoro. Shauna gafyunu vyamchumba reka godo. Shauna mwezo wake shauna kasoro. Shauna kumbambia mangi kimambi kasoro. Oya wana kuo mai mai kangunya twende. One mbuzi nyash kambuzi waki china twende. Oh mariganu kiminyo na minya pembe. Toi gani umauna nyash wastizo twende.
Nyash nyash, 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 skia.
Oh, ah, ah,
nuri kibodi unala na.
Aishi na sababu mina mili kuhoni. I, I, dogwe ni shaba. Wanangu nyumba jano tango matira. Mtu mti mkuba atira. Tia itira mento mwanangu atira. Eva yojo nakapaya atira. Mani otaki uno atira.
Sikia sasa ni kuwapie. We
Kepa
Misumari time. Shadow master gang gang gang.
Hidi wizi kane.
And it was a car.
Donny.
Anaitwa Big Dad Maniga Tiger. Heshima yako.
Just Bizzo.
Webby Aisha. The only one time we am kumti. Shelmaya shoot it. Raida Migindu. Heshima yako kubeka. Turi kibodi.
Ngoja, ngoja, ngoja. Tulia.
Mkoja kwanza. Aya dulika piga tena.